fode.
Ninge mukambe dia uma.
Akaje mukankura, voa de l'Amérique.
Ambafo, ambafo.
Rafa na to bune nkofe, voa de l'Amérique.
Ambafo.
Ambafo siglio na ambafo kama.
Ambafo de.
Ambalmau anungula Mohamed Touré kabo Washington DC VOA soba kono voix de l'Amérique la no studio aywa DC bie jumadon décembre kalo otle tani sabana e aywa samba fla oni mwan nani aywa amba fo jemuka okene koni sigira ni wati krenkren na bie atako kemeduruna oni worona e amesro bomako na lamine na fien turukala kemeni fla sans fait. Radio Parisien, ambe sorofien turukala bikononton onu Tomi Segika, no 90.8 FM et Tominya, San Marala. Radio Kumase, no Buguni Marala, ambe soro bikononton 92 FM kan, bikononton ifla. Moptika ou absekan soro Radio Oronana, fien turukala bikononton isaba onu Tomi Flaka. Tumutuka ou ambe soro bikononton onu Tomi Saba. Gaoka ou absekan soro fien turukala kemeni woro, ani Tomi Kelenka. Nous sommes 106.1 fiers. Abséquence sur Ophana, Negejurufe, Ani Aywa, Anga Fien, Sraufe, Noé Bololoka, Abséka Batakicha, Mafana, Aywa, Viva Bambara, Pachika. Ambalmaou, Ani Oula, Anga Ouba, Ani Soude Befo, Anga Fouli Be, An Lame Braoube, Ma Mali Kono, Ani Mali Kokan, Ani Mounoufana Beka, An Lame Fien, Sraufe. Aywa, Aka Bi, Djemoukan, Obina Lase, Aywa Korole, Nere Mohamed Tourefe. Jamuka obina talike ewa kuranko gelea kurantike chogo mumbeka segi akoteka ateka kotike ulubeka malide unka don don nyana mayabla jornanko bala ka ke sababuye ka ke dusukashi dimi ani hamilase mroma ewa bololo srauka barake ro kube ukono suguda ukono ani ayoreka sigida mara ukono nana krenkrena graunai. Aywa, jamanadin ganzan fe ni nkoni abeka chani nyangli fly. Aye toroye kuran soro balia fe. Anifana kunafuni dana moro, luka dana ya obisega ke damne. Ka animimbe wati kononana, obisega ke segin uchogo korola, chogo jume. Aywa, wati kunkuruna walma wati jan kononana. Hal naya soro ko sefa wari o miliard bisaba. Udira kademeke wa barake chukuna kurandila ufe no EDM ye franche fanga fe aywa EDM koni abeka tafe halibi ka warmine aywa asani bagala nunu ye uga kiliawe kalu laba unafuna iralaka fo kurambe di ateteme ler segi kono tle kono aka asani bagala umatuguni no ye abonewe aywa ni kuran fanga u gelea. Aywa, ni nye kura mimi seka sanfla bosan, ufanga nye mwa kura General Abla Mega. Ale tara, aywa, kubedan na, chekedan na, noe Energy du Mali barada, nye mwa so bala, novam kalo, utle mwani segina wala sa, ka nye nengalike. Barake la ula, uka barake choko la, gelea mwunumbe a barada ni mkononi, wati kerengren na. Nintama ni laban na, fanga nye mwa kura ya donko Mali deun, yere ube gelea minsoro. Kuranko la, ko hake don kajira, ko mima delika ke. Famiara, o kolosi ni kofe, fanga nyemogo kwa aye ferew hakiline undo laben. Mimba jira ko, ni fe ni mima delika ke, folo fana wala sa, aywa ka kuran gelea ni nyena bo chogo don. Aywa, kuma falen falen kofe, la delika munu soro la, a barakela fo, EDM ka barakela uye hakilina do di, mali jamana, fanga kura ma ko aka jenywa la segi ani Côte d'Ivoire jamanache wala saka kura soro choko osabati ka benkanke ni jamana wore mununte Côte d'Ivoire droit wala saka kura soro li fana chaya ni ka kura soro sera ufana nye katafe wala saka fanga bone dogoya kura doni watila okama fanga nye ma kura ye chibla fanga noye kura uni ji ministre soma ka fara EDM nyomogo bauma uka laje bado labe mimbina lamini nyine ngali kele onde kan aywa kake furajme mina soro o gelea ni kunu.